olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua iloa i se suesuenga le si itia pea o le au whai o tangata i au se talia nei e a afia i le pele tupe le whaautauta. Ato ai maso o tanga o le soona pele tupe le whaautauta. Ma whaifita uli o sa wanga i to tonu o ainga, atoa le pule i le ola. E toa whaafi tangata na awai i se suesuenga na whaamau pōpoina e le Australian Gambling Research Centre, o se vaenga o le Australian Institute of Family Studies. Na iloa ai, o le ono se fulmale lima pasene o tangata na awai i se taa longa pele tupe pe whaatasi le tausanga ua tuana i atu nei. Ai ova i le tolu se fulu pasene, na awai i taa longa pele tupe pe whaatasi i le masina. O le totele pele tupe e au pito totele i taa longa o le loto, se so oai ma pepa scratch tickets, se so oai ma masini poka, tu o ngā solofanua, ma peti peti ngai tā alonga. Na ilo ai fōi o lei tū pāwali ia sili ato na tā alo i peti peti ngā ma sili ato fōi o na māwalunga le an fa'i o tupe e fa'aluai. Na fa'alia ili ripoti e owa ili tolu miliona tangata na fa'alia fianga mai tā alonga pele tupe e pei ole atu ngalu, le fa'anua noa ina ua ngause tino i tupe, le aita alafu o tupe ta aloai, le fa'ata wino mea tō tino e ta aloai, po o, le toe fo'i i le aswe so'oa i mase ngau, e toe ta umofai e tuli loa, pe toe mau o mai le tupe na ngau, ai atili ai, o na ngau a ano. Na saunoa Dr. Gabriel Tillman, o le Australian Gambling Research Centre, o le toa tele o tangata nei, wa iei whaafita auli le pele tupe le whaautauta, wa lato umoni mau, le iei o taimi, wa mafo fawai, e whaamuta sona ola.
If we're talking about those high-risk gamblers, that's about 550,000 people. And so of those people, like 16% are experiencing suicidal thoughts. And so that's the kind of magnitude we're talking about. That means they're going without food, missing their bills, borrowing money.
Dr. Gabriel Tillman, Ole Australian Gambling Research Centre. I tausanga umwe whātusa I le tolu se fulumare lua biliona tālā. E ngau i tā alonga peti petinga i au Italia nei. O le awha i aupita mā walunga lea i le lalolangi per capita. O le lata i le lua se fulu pasene o mafutanga wha auru ngāli i, e pe le tupe se tasi o le auru ngāli i, pe whaatasi, pe siri atu i le vāi aso, na mōli mawina ai, le sā wāi no se isi o le auru ngāli i, ona o le ta alo pe le tupe alona to alua. Na ilo ai fo'i o tūpulanga talavou e sili atu ana afia i lātou i le vāre se funma le valu ma le lua se funma le whātau sanga le mātutua. E pe ona whamataleina Dr. Charles Livingston o le Universite o Monash.
You know, I mean, one of the problems that young people experience, I would suggest, no one has been brought up in our history in an environment where they are constantly bombarded with the promotion of gambling around sport, around normal activities. You can't go and watch a football game without being bombarded with some promotion of gambling. So what we've got is this sort of mad social experiment where young people are being bombarded with gambling advertising from a young age, and we expect that it's all going to come out right.
Oisi tangata sili atu ona lamatia mai tā alonga peti petinga, mai wai ina avea mawhaafita uli, o tangata mua mua. E whaalua ina atua na awhia tangata mua mua mai tā longa peti petinga na ilo isi tangata i lea tanu. O migrants, po tangata au mau, e tele ina le fia fia i pele ngā tupe. Ae peitai, mō nisi, e pue ina loa ele mai lei. O na babe loa lea, o na awhia i whawhi tā uli onga onga o le pele tupe le whaautauta. E peit o se tasi o ali, na ia tā ua i le polokalame SBS Arabic, ua fiu e tau tā ofi, ae ua le mawhai. Nei wai, ina mōtu sia, lana māfutanga malona āinga.
I didn't stop, you know, because when I see in my pocket maybe $10, $20, $50, I go to play and I lose it and I come back very upset. Oh, many times, always. When I go to club, when I come back, I said, oh, this is the last time I am going, because I don't want to lose my money. I straight away, I go next time when I have more money, you know.
Sorry, because this is the problem. It's my problem.
E whao ngā e nisi le pele e tupe e tua iai mai whaafita uli o le soi huanga. Pe sola iai mai le ngona o le whaano noa po o le atu ngalu. O iloa foi le vave o le fia fia o le whai ai pe a maua sina manu malo. Pe ta iwa iloa i su asu engai ma whai o na motu sia se masani po o se habit. E yai awala e mawai fe soa soani e tau fiai le pele tupe le whaautauta. O le tama e tai o Mandy Zhang, o se fautua mō tangata saina, e yai whafitauli I le pele tupe le whaautauta.
Yeah, the first step is talk to someone. That is just like, even it's a small step, but it's a big step. Someone you can trust, like a friend, family member, you know, a counselor, even helpline, like, you know, the gamblers helpline as well. And because our team including, you know, cultural diversity counselor, we not just Chinese, the other culture as well, and who can speak different language and different backgrounds that can help. Definitely counseling for free, and also is confidential as well. And you know, the people, when they come into the service, like, you know, we assist their situation and see if they need to be referred out, on, you know, they want to continue the counseling service. We have finance counseling service as well. We have, you know, group session, and we can refer to another appropriate service if they need. Anyone can access the service. Everything for free, open door, anyone can access the service.
Mandy Zhang. O se ta, o lo si le sila le malo te le ini whautuanga mai le suenga le Gambling Harm Inquiry, lea na laulo wina I le luafe lua se fulmanatolu. Ma o se tasi o whautuanga na au mai ai, o le whaasa ina leo whaasalalongo whaapisi nisi e tū le yeita anunga peti petinga po gambling advertising. O lo tu ua ia, e le Alliance for Gambling Reform, whaasalalongo whaapisi nisi, I le tūleia o tā longa petipetinga, ma whaafita uli e tutupu mai ai. O le whaatonu o le Alliance for Gambling Reform, o Martin Thomas.
Anything is better than the status quo, because we have a million gambling ads on our screen every year, and it's just impossible to miss the ads, and it's what's driving the surge in gambling, and particularly among kids, but also young men as well.
Le whātonu o le Alliance for Gambling Reform, Martin Thomas. A fie maua se whesoa swani, pe a o iei se whawhita auli I le pele tupe, a le ngata o sau whawhita auli po se tasi, o lua mafuta po se tasi o wō, ma au mea mamae po o ainga. E mawhaiona e tāpā se whesoa swani I le National Gambling Helpline. Tasi walu o o, walu lima walu, walu lima walu. Le National Gambling Helpline, tasi valu o o, valu lima valu, valu lima valu, po le Lifeline, ile tasi tolu, tasi tasi, tasi faa. O le reporti na faa maa popoina e peki Giacomelos, mo le SBS News.
Toi fia faa fofonga I nisi tala faa pia, faa fofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, maa po fela vai mawailau podcast.